ngithwala. Ikhumbule, 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 oh, ikhumbule, 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 oh, ikhumbule. Kukho konke okuhle wena okwenzayo.
Ungikhumbule, ungikhumbule, bawo.